Ninaye Yesu, mchungaji wa moyo. Ninaye Baba, mchungaji wa moyo. Ninaye Yesu, mchungaji wa moyo. Ninaye Baba, mchungaji wa moyo. Hata baba niache, mama niache, mimi ninaye Yesu,
mchungaji wa moyo.
Hata baba niache, mama niache, mimi ninaye Yesu,
mchungaji wa moyo.
Hata mjomba niache, shangazi aniache, mimi ninaye Yesu,
mchungaji wa moyo.
Ninaye Yesu,
mchungaji wa moyo.
Ninaye Baba,
mchungaji wa moyo.
Ninaye Yesu,
mchungaji wa moyo.
Ninaye Baba,
mchungaji wa moyo.
Ni kweli ananilinda, ni kweli ananitunza. Nikikosa chakula ananilisha, nikikosa mavazi ananivika. Wakati wananifukuza ananiita njoo, pale msalabani yeye alinifia. Nalinga naye, nacheza naye, niko naye, mimi siogopi chochote. Nalinga naye, nacheza naye, nafurahi naye, mimi siogopi chochote. Baba niache, mama niache.